Kwa finesti Ifanya japa Sime hapa Navuta picha mara kafa nimeanguka Hivi mwanangu nani atae nililea Mkubwa wangu wanga pata mkumbuka Kilo ya unga daga kumpelekea Mazuri yangu wanga pata atamka Ama mabano taniongelea Wangapi watabeba jine sara Wangapi watausili mwili wangu Wangapi watafariji mama yangu Watamfuta machosi Na waza mama tazimia Tazinduka taanguka tanyanyuka Taia sana Mama yangu Kika kikumbuka mambo mingi aliyopita itamuma sana Mama yangu Na waza Na waza Na waza Ikienda mbele zaki Na waza Na waza Na waza Sibota wangu saa ngapi Na waza Na waza Nawaza, ikienda mbele zaki Nawaza, nawaza, nawaza Sibota wangu sawa ngapi
Wengi namba sabla
Wengi wataongea kuhusu mimi Uwabea, uwafitini Kilicho ni uwa watasema ukimwi Nilikuwa naendekeza chini Nawaza wangu watakao chekelea Mimi kifariki wawali simali Wakati wote tutaelekea Haina mmoja hii safari Masa mama tazimia Tazinduka taanguka Tanyanyuka taia sana Mama yangu Kika kikumbuka mambo mingi aliyopita itamuma sana Mama yangu Nawaza 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 Ikienda mbele zaki Nawaza 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 Sibota wangu saa ngapi Nawaza Sibota wangu saa ngapi Ifanya njapa Sine hapa Manager doctor Babu Kesi Mr. Tenende Momsi B7 Supporter Bero MP Movie Msobi Bokaka Vanichi Bukaka Fasa teja kaka Cloudy kaka Diesel master Anaitwa mani chipe Ligo media Sasite wewe Anaitwa kipande We
Niko mata supplier Minamba supplier .com
Soundbox B7.